Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alagidde abavunaanyizibwa ku ssente za PDM okusoosowaza bakyala abasiraamu abali mu bufumbo nga basuka mu mukyalo omu okusinga nga bano babala amaka agalina okufuna ssente. Museveni agambye nti yafuna okwemulugunya okuva mu basiraamu abamu abakyala nga bagamba nti bavunaanyizibwa ku nsimbi eza PDM bwe babeera babala amaka agalina okuweebwa ensimbi zino basinziira ku musajja yeka nga ne bw'abeera alina abakyala basukka mu omu bo tebabalibwa. Wabula Museveni bw'abadde ku kijjulo kwasibululidde abasiraamu ategeezezza buli mukyala abeera afumbiddwa omusiraamu amaka ge galina okubalibwa nga geetongodde bulungi kibasobozesa okufuna ku nsimbi zino eza PDM.
Nakibagamba aba PDM nti bwe mba mubala amaka musinziira ku mukyala kyemubala nti kubanga musiraamu alina abakazi babiri nti amaka gamu sikyabwenkanyi kiba kikulu nti buli mukyala bamutwale ng'oluggya olulwe. We shall discuss it, tugenda kukyogerako mu PDM bakitegeere bamanye nti matrilineo kubanga bwekiteeka ku patrilineo abakyala bagenda kubona bona n'abaana kubanga omukyala azadde abaana bana bataano mukaaga munaana wadde alina abajjabe ate nawe bazaaleeyo katubiyambe agende mu maaso omusajja bw'anaayagala akomeho bwatakomyewo agendeeyo.
Museveni era asabye abasiraamu okwongera okwenyigira mu bintu ebivaamu ensimbi kyongere ku nnyingiza yaabwe n'okwekulaakulanya.
Amaka agaali gakola ssente gaali maka 32 ku buli 10 mu Uganda awo naleeteramu genosale okutandika okugaba emwanyi akutukozesa amagye naye kati wetwogerera amaka agakola ssente gali amaka 7 ku 10 n'okusingira ddala okwongera ku mulimu gwa sale weyongeddeko omulimu gwa PDM naye tukyalina amaka 30 ku buli 10 agakyakolera okulya kwokka. Abantu baffe abeepanisa kyebayita okukolera ekida kyonka kati yekaweefube kati gwetuliko bali 70 ku 10 beeyongera okugaziya naye nabano 30 ku 10 abakyakolera olubuto lwokka benyigire mu kukola sente.
Ye Sheikh Yunus Kamoga asabye Pulezidenti okusonyiwa Sheikh Yahya Mwanje ne Sheikh Habib Marjan.
Tukawaza nnyo
Hajati Hadija Namyalo yebazizza kampuni ya Inshua eya Tamin General Insurance efuddeyo okuyamba okukulaakulanya abaisiraamu.
Twagenda okulaba nga reesi y'abantu abatannafunamu yennene nga buli akatale we kajja nga bavunaana President Museveni nga bavunaana gavumenti embi bulijozi wano ebintu embuyaga n'enkuba we yajja they still blamed the government. We had to think about this with Tamini General Insurance.